mechie na anya kwụkwa n'ọtọ. Nna m akwado m ikwu okwu ma were oge a tọhatara onwe gị ọtụtụ mkpụrụ obi n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Manụ mepe anya ọmụmụ nnọdị ala. Unu weta Psalm 109. Akwụ unu gụnya this afternoon. Psalm 109. Ka m were mee comment.
Ọ dị na page 541 na Gboshi.
Ụmụ m, ọ na-eweli iwe ka m nwanyị, ọ na-ewute m aghụghọ nọ n'ime mmadụ. Otu a m n'ugbu a. A na-ekwu maka Emeka Agụ. Msi aka m anọkwa ahụ isi Emeka Agụ workout. Bido o nwere ndị ukwu ga-eme, ekwuru m amen. Kedu ụdị aghụghọ wụ ihe a? Onye ahụ mazigbe na Jehova na-ahụ n'ihe na-eme gịnị na-ahụ na nzu. Kedu ụdị ihe wụ, kedu ụdị human beings enwere ihe a? Ka ihe onye ahụ mere m. Andụ, ma ndị na-akwado ịchụpụ mmadụ na Canada wụ Canada mama ha na papa ha. Ma onye ukwu ma onye nta, ọ ha nwee this Bible passage. Ha try ya, ha na-destroy their family. Maka onye na-egwu olulu ga-adaba na ya. Ọwụwụ ihe nọ na Bible, I'm not cursing them. But the Bible si ihe eji etere mmadụ ka a ga-eji mee gịnị? Tere ya. Mesho iji mesho ọga mmadụ ka Jehova ga-ejikwa mee gịnị? Mesho ọga. Ọ na-ewute m rinne. We believe in live and let live. Nwele ndị niile akọchaga m, ọ nwekwa onye m si deport. Except ihe m kwuru na onye ji ego m nyeghachi m gịnị? Ego m. Onwe onye m na-egbu egbu. And ihe na-atụ m n'anya, anyị niile na-abụ abụ, na-agbara Chukwu egwu, na-akpọ Chukwu, eme crusade. But all the unfortunate, na mmadụ ga na ndị onye ọ na-aplan ihe, wụkwa nwunye die. Abịa idum na-agba uri na-achị ọchị. And ụfọdụ ụmụchukwu, ụfọdụ ụmụchukwu kwe ụmụ nwunye unu nọkwa Canada dụkwa nụ ha ọdụ maka ha tikwa aka, ọ gakwa eme affect families unu. Ọwọwụ ya. Nwunye ṅụta ige aka, ọ ga-eme affect family ke. Dụkwa nụ ụmụ nwunye unu ọdụ. Some of them are na-eso bad group. Ka uche ha nọrọ ya. And all lesson ya anyị, mmadụ chọọ ịlụ nwaanyị, ya leruo gịnị anya. Mmadụ gbara tiketi eme, ma na ọlụọla dị, nwee ụmụ, nwee family, na-struggle otu ọ ga-esi lee family ya. Gị na nna na-struggle otu a ga-esi deport ya. Ma o zuho oshi, o gbughị mmadụ. Nwa m, go from verse 1. Ụmụchukwu, are you with me? Ka anyị mara ma ihe ọwụ ihe ndị ọwụkwa ike na-eme na ndụ ụfọdụ n'ime unu. Ụfọdụ ndị unu nyere aka atọ ọnụrụ, kpọzie unu gịnị? Asị. Ọwụ n'ihi eme. Ụfọdụ ndị unu zụrụ tọnụzi ekwutọ unu. Ma ọwụ ndị tara ahụ. Even na ọwụ onye nwere ike kpọbata ya n'ụlọ, gị ekwuru ụgwọ ụlọ si abịa aka gị na ebiri ọplan na ọka ọchụpụ m. Ma ọkwa nwe okwuru ụgwọ ụlọ, oshizie na azụ gakwuru landlord ka a chụpụ m. And ụfọdụ anaghị eche echiche. Landlord chụpụ onye nwe ụlọ, Jehova ga-abọ ọbọ. That he is the God, Chukwu bụ a God of gene justice. Nwa m, geenụ ntị ụmụ m, ka anyị werekwa edo onwe anyị ọdụ na 2024. Ka anyị ghara iji obi ọjọọ na-eso onye aka dị ọcha. Go from verse 1 to 5.
Yes, Dad. Abụ ọma 109 from verse 1. Chineke nke otuto m agbala nkịtị.
Unu na anya? Na eme na gịnị?
Agbala nkịtị.
Good. Bido n'isi nwa m.
Yes, Dad. Verse 1. Chineke nke otuto m agbala nkịtị. N'ihi na ọnụ ị na-emebi iwu na ọnụ aghụghọ ka ha saghewuru megide m.
Ọwụ ihe na-eme m. Ọnụ aghụghọ na ọnụ nwụrụ anwụ ka ha saghere megide
m. Megide m.
Megide m. Na-ege, gụọ ha kwa 1.
One. Chineke nke otuto m agbala nkịtị. N'ihi na ọnụ onye na-emebi iwu na ọnụ aghụghọ ka ha saghewuru megide m. Ha ewerewo ire okwu ụgha gwa m okwu. Ha ewerewo kwa okwu ịkpọasị gba m gburugburu wee buso m agha n'efu. N'ọnọdụ ịhụnanya m hụrụ ha, ha na-emegide m. Ma mụ onwe m nọ na-ekpe ekpere. Ha wee tụkwasị m ihe ọjọọ n'ọnọdụ ezi ihe na ịkpọasị n'ọnọdụ ịhụnanya m.
Ụmụ m tia kwa unu na-efolo. Onye oyibo ogugo di ya. Ọ na-eme ka ọ na-eme.
Ọ na-eme.
I were ihe na iti na my picture. Bido onye oyibo, ụmụ m, are you with me?
Yes.
Onye oyibo ngwa bido na verse 1.
Yes, that verse 1.
Ke ihe Chukwu ji nye m this passage this morning. Mọsụ mma ka ọsụkwala onye ọbụla, mụ hapụrụ ya. But na ebe ọbụla ha kwụsị, ya ga-etake over. Ka anyị na-ene anya mara onye na-ekpere the true God. People ma na ndụ ha adịghị mma. Ha were okwu ụgha na-eso mmadụ. Ị nọ n'eso mmadụ mụrụ nwa ma ọmụhụ nwa, eso mmadụ zuru oshi ma o zuru oshi. Ma onye zuru oshi, ọ na-agaghị ekwu maka ya. Ụmụchukwu gee ntị, bido.
Yes, that is verse 1. Be not silent, O God of my praise, for the wicked and deceitful mouths are opened against me, speaking against me with lying tongues.
Ọ na-eme ka ọ na-eme. Continue.
They beset me with words of hate and attack me without cause.
Ke metrum na ahu bu nko ga gugu angwa.
They beset me with words of hate and attack me without cause. In return for my love, they accuse me. Even as I make prayer for them.
So they na-ekpere ekpere na tonzi ihu ha na ihe ha were accusation so. Continue one five. Ke dizi ihe ga bu their punishment. Mọ na ndị a nwa nwa tupu onye aka dị ọcha na Canada imegide. Ma ọ chụpụ ya na United Kingdom or any part of this world. Kedu ihe ga-abụ their reward? Ọ ihe m na-ekwu ka ọ bụrụ na ọ bara ha ntị. Ha na-eme ọha na Jehova ga-alụ ọgụ. Ebe ha na-recognize them as a man of God. Chineke ka bụ ihe ọgụ. What will happen to them? N'ụzọ a ha na-aga. Continue.
Five. So they reward me evil for good and hatred for my love.
Owo ihe na eme. Uno na efolu. Good. Go four and five.
Four. In return for my love, they accuse me, even as I make prayer for them. So they reward me evil for good and hatred for my love. Six. Appoint a wicked man against him. Let an accuser bring him to trial.
Owo ihe ọ na-eme ka eji atere ya. Uno na efolu. Owo ihe ha ji tere mmadụ ka Jehova ga-eje tere. Na-ege ntị from six.
Six. Appoint a wicked man against him. Let an accuser bring him to trial. When he is tried, let him come forth guilty. Let his prayer be counted as sin.
Chekọọ nga mmadụ ekpere ọbụla ekpere bụ sin. Ụnọ na n'ihe na-egwu. Nga mmadụ bụ na okpewe ekpere elukpe ala, Jehova na-ewe na ọgịnị. Mmehie. Ọwụ ihe ọma. Ụdị onye ọ abụbeghị ọnụ. Ekpere ị na-ekpe wụzi mmehie. Continue nwa m. Seven.
Seven. When he is tried, let him come forth guilty. Let his prayer be counted as sin. May his days be few. May another seize his guilt. May his children be fatherless and his wife a widow. May his children wander about and beg. May they be driven out of the ruins they inhabit. May the creditor seize all that he has. May strangers plunder the fruits of his toil. Let there be none to extend kindness to him, nor any to pity his fatherless children.
Ụmụ m ihe ọma. Mmadụ ime ihe ọjọọ ajọkakwanụ. Especially ichu onye aka emere gịnị. Mmadụ hụrụ nwa n'anya gị kpọ gịnị asị. Mmadụ nọrọ onwe gị na-ekwutọ ka ị mebie aha ya. Mmadụ celebrate ga 40th anniversary gị gaa somewhere na-achọ ị destroy ihe ọ na-eme. Ka ọ ga-eji dịrị ha na mma. Look at Bible. This Psalm 69, all the clear. Continue now, Gungwam. Continue now, verse 12.
12.
Amen. Corona talk, I'm Gungwam. Yes, I'm now, amen. But in here, Gamote Babo, actually, only Nana Megan, Nana Hatun. Become one, get a muddy segodoku. Onwe ihe o mere ng o ukwu nu sere kamba o gawo obodo ibo eti ile aka ni deport ya unless bo wo won ihe o mere like o mad won ike de gideng na Facebook na ebo a rapist ma obo na ebo ibi na hotel ma ibi him I were right to take legal action but o won onwe ihe obulo mere ng o wuru out of wickedness. Makanino Nigeria, you only gane prosper na bla beke. Lekwekwe punishment in on a Bible, cherengi. Makoye ne go luga dabane. Oye na poro okute, yake okute ga alachikuru. Yeje tere mad, oh Jesus John ya kwe, yeje tere mad kage je tere. Awo ne inwere mwunye edi mwa mwa. Mwa elodi, nye chukwo gene, otuto. Job agun okori ke shuzo ozogoje. Me do won na mo e loro di gina ebu anga o ge mekwe nga fe. Maka na one thing with God bo. Anything in me he na ebu e nobi, the golden rule. Me ro nyo ti hi choro ke mere. Yes. Daddy kwoto, ndi ahun na di noro na. Ko no hu ihe na e follow. Ndi won e hun ha na anya ha were nkoro ma si na eme gini na eso. No one in a query, parent, don't be the man a quick break in one. Lay here to go now, go she gets on her. Oh, no, with me. I'm a bunga so no, not well, and they are not the home not well. Be done up to a phone, you evil.
Yes, that 12. Let there be none to extend kindness to him, nor any to pity his fatherless children.
Echi na ekwemen gi na ekwemen onwo onye bugon beto wu gi na neti kwelaka imegido onye aka emere gi ni bikon anakwa agakwa me ekpete kwe na ekpere ajakwala to onye aka di ocha de ka I ga ama ugbu a ga buo mmadu sim da di tinye na ekpere adihim ready doma na ko na ocha umum onye sikwa no na owu no na I o Jehovah ka ha na challenge 12.
Yes, Daddy. 12. Let there be none to extend kindness to him, nor any to pity his fatherless children. May his posterity be cut off. May his name be blotted out in the second generation. May the iniquity of his fathers be remembered before the Lord. And let not the sin of his mother be blotted out. Let them be before the Lord continually. And may his memory be cut off from the earth. For he did not remember to show kindness. But pursued the poor and
oh, mama, no, and I follow.
Yes.
That is verse 15. That is verse 15. Verse 14.
Yes, that is 14. May the iniquity of his fathers be remembered before the Lord, and let not the sin of his mother be blotted out. Let them be before the Lord continually, and may his memory be cut off from the earth.
Why? Verse 16.
For he did not remember to show kindness, but pursued the poor and the needy, and the brokenhearted to their death.
Oh, mama, are we here, mama? Oh, man, oh, yeah. Onye Igbo gugodo onye Igbo gugodo verse 16 o mumu na eweliwe dadi unu kwukwu oto eba di mu mpa oh acho me ko we here verse by verse maka time but again to verse 16
verse 16 ni na ojeta yi me bere owe so gbu woke ewedara na ala na ogbe na onye obi ya mebire mebi ime ka ha nwa
ihuno o ma na obi gbawu ga mmadu o ma na onye anwa ogbe ọ ma na onye enweghị onye inye aka, ọ ma na ọ tara ahụhụ gaa skuul, ọ ma na ọ tara ahụhụ wuru ihe ọwụ, nchọba emegide ihe ka o nwee BP nwụfuo. Kedu ka ị ga-eji dị ndụ n'ala ndị dị ndụ? Kedu ka ị ga-eji fiilie na Chineke ga-efe odo aka, onye o kere eke? Ka ịchụgide na ịchụgide ịchụgide chụba ala mmụọ. Kedu ka ị ga-eji chee na Jehova ga-anọ na-achịrị ọchị? The Lord is on the throne. Akwa ha niile ahụ team ga up. Like today m nụrụ na achọ m ibi ịkpọ aha, but I dim shocked mgbe m nụ yesterday na Zubike mbụ na Abukwa gara meghe peeji ka o wee na-emegide m. I dim shocked. Azubike mbụ na yet ama m ndụ ya. Azubike mbụ na ọ ma otu family ha nọ ebe a. Don't worry, Chineke nọ on the throne. Meghe peeji ka e wee na-ekwutọ da dị Hezekaya anụ mere ihe m mere. Chukwu nọ on the throne. Ihe m nụ kamgbe echirila, adị m shock. Ị nụrụ gị ihu nna onye aka dị ọcha, gịnị ga-ebuwe m nke ịdị? O gosiri na he is not holy. Onye dị holy ga-ama ebe m si bịa. Just imagine, ọ ka ha niile na-ege ntị. O nwekwe nwa Chukwu onye bụ nwa na onye na-aga Anglican, ọ na-aga Roman Catholic, ọ na-aga Cherubim and Seraphim, ọ na-aga Odozi obodo, ọwụwa onye dibie, ọsọgide papa ya na-eme dibie, o were ego gaa Canada, etikwela aka n'idipọt ya maka onwe ihe ọjọọ o mere gịnị? O mere ọ gbasa ọwụwa onwe Canada. Ị nwee right isi abata n'ụlọ m, but ị nwee right isi anọ na the same country. Onye m na-adụ ka ọ ghara ịnwụ naanị ndị Living Christ Mission ka m na-ekwu. A na m ekwu onye ọbụla bụ a human being tara afụfụ, ikekwe papa na mama rere ala jepụ ya gị plan na deport maka na ife iliri na why ọ ga-eji succeed in life. Jehova ga-alụ ọgụ. Unu etikwela aka ime meeting megide onye aka emere gịnị dị ọcha. And unu emegide mmadụ ihe ntụli obi gbawa ya, ya nwee stroke, nwee anxiety, nwụfuo. Esokwela n'ụdị meeting ahụ. A traikwala. Ịnụkwa ebe a na-eme meeting otu a ga-esi wụfuo ọbara mmadụ, pụkwa ebe ahụ. Ịnụkwa na otu a ga-esi mee nwatakịrị nọ na skuul, otu a ga-esi mark ọ down, ọ dee exam ya. Etikwela aka. Ụmụ m, ihe mmadụ jiri tere mmadụ ka a ga-eji tere ya. Unu na-ebu ya n'obi gaa were dị Psalm 109, Psalm 69, Psalm 35, Psalm 35, Psalm 37. Ihunu 35, 37, 69, 109. Ịgụrịa ya ụmụ m. A nọkọtakwala na ọ na meeting a na-eme otu a ga-esi wụfuo ọbara ma ọwụ megide onye aka emere gịnị dị ọcha. Ọ ka mma ka unu na-egere ihe nọ na Bible. And nke ọzọ, o nwere ndị ọrụ ha wụ ịna-asụrụ mmadụ aka ala na onye ya nwụchikwa ụzọ ya mee. Ọ bụkwa na ị nọ na that group, onye nke oyibo gụọra ha verse maka time, gụọra ha verse Udonafa Jesus. Ụmụ m unu nwee ndidi. Gụọra ha verse 17, onye oyibo.
Verse 17. He loved to curse, let curses come on him.
Ụnọ na-anịa. Gụọra ha ọzọ.
17. He loved to curse, let curses come on him. He did not like blessing. May it be far from him.
Onye nke Igbo gụgo dị a 17.
17. Ọ hụkwara nkọcha n'anya, o wee bịakute ya. Ngọzi atọghịkwa ya ụtọ, o wee bịa ya n'ebe ọ nọ.
Ihe etiri blessing ga na-agbara ngụ gịnị ọsọ. Ihe na-arụ ụwụ ịkọcha mmadụ, ikwutọ mmadụ, nkwutọ gakwa eme gịnị ga-ezu ha. Ihe ọjọọ emeghị gịnị adịghị mma. Mana ọdị n'ala ka anyị gotọpụ ihe anyị na-agụ. Mgbe onye Igbo ka ị gụọ ka m were emechie okwu m.
Yes, sir.
Ụmụ m, are you with me?
Yes, sir.
bido na verse 1. Amagwa gebe ebe ga akwosi.
Yes, Dad. Abomawa 09 verse 1. Chineke ko tuto agbala nkiti.
Omumo no na ege nti.
Yes, Dad. Yes, Dad. 2. Ni na ono ye na ebebi iwu na ono aho ka ha sa eworo megide m. He werewo ire okwuga gwa okwu. He werewo kwa okwu ima asị gba mburugburu wee buso m agha n'efu. N'ọnọdụ ịhụnanya hụrụ ha na-emegide m ma mụ onwe m nọ na-ekpe ekpere. Ha wee tụkwasị m ihe ọjọọ n'ọnọdụ ezi ihe na ịkpa asị n'ọnọdụ ịhụnanya m. Mee ka onye na-emebi iwu lekọta ya. Ka onye mmegide guzokwa n'aka nri ya. Mgbe a na-ekpe ya ikpe, ya pụta ìhè na ọ bụ onye ikpe mara.
Amen. Mgbe a na-ekpe ya ikpe, ya pụta ìhè na ikpe mere gịnị? Ebughị ebubo dị real. Mgbe a ga-ekpe ya ikpe, ka doo anya na ikpe mara. Ọ Bible. O nweghị ihe nọ na bụ ihe ọhụrụ. Ị na-eme Bible study, o nweghị ihe ọbụla na-eme n'ụwa a ga-agbawa nwa gịnị obi. Because o nwego ndị bụ ụzọ o mere, ye Jehova merie. Ọ gwana na-enye m confidence. The word of God. My association with the Almighty. His messages. Ọ ya nyere m passage a, ya ka m gụrụ. Ọ sị m were ekwu okwu. Mgbe m bịara n'ụtụtụ, o nye m permission to talk. Ọ maka ndị ọbịa. Continue now, bụ verse 6.
Yes, that verse 6. Mee ka onye na-emebi iwu lekọta ya.
Nke ka ọnga onye ekwensu na-elekọta mmadụ. Ụmụmụ ihe ọma. Asị onye ga na-elekọta onwe onye. Ekwensu onye na-emebi iwu. Oya wia kiateka.
6. Mee ka onye na-emebi iwu lekọta ya. Ka onye mmegide guzokwa n'aka nri ya. Mgbe a na-ekpe ya ikpe, ya pụta ìhè na ọ bụ onye ikpe mara. Ka ekpere ya ghọọkwa mmehie. Ka ụbọchị ya dị ole na ole. Ka onye ọzọ nara ihe nlekọta ya. Ka ụmụ ya bụrụ ụmụ mgbe. Ka nwunye ya bụrụ nwaanyị di ya nwụrụ. Ka ụmụ ya na-aṅagharịkwa mgbe niile na-arịọkwa arịrịọ. Ka ha sikwa na mkpọmkpọ ebe ha niile na-achọ ihe oriri ha n'ebe dị anya. Ka onye mbinye siri ihe niile o nwere ọnya. Ka ndị ala ọzọ lụta ihe ọ dọgburu onwe ya n'ọrụ inweta n'agha. Ekwela ka o nwee onye nọ na-emere ya ebere.
Ọ wụ ihe ọma. Ekwela ka o nwee onye ga-emere ya gịnị. Because all the wickedness on ndị ọzọ. These people amaghị ihe ha na-eme. Continue nwa m.
12. Ekwela ka o nwee onye nọ na-emere ya ebere. Ekwekwala ka onye ọbụla dị nke na-emere ụmụ mgbe ya amara. Ka eriri ụmụ ya dịrị mbipụ. N'ọgbọ soro ha ka ehichapụ aha ha. Ka echetara Jehova ajọ omume nna ya ha. Ekwekwala ka ehichapụ mmehie nne ya.
Ọ ihe ọma. Ihe ndị gboo metere ka e were ebo ha gịnị n'isi.
15. Ka ha dị n'iru Jehova mgbe niile ka o wee bipụ ncheta ha n'ụwa. N'ihi na o chetaghị ime ebere. O wee sogbu nwoke wetara n'ala na ogbenye na onye obi ya mebiri emebi ime ka ha nwụa. Ọ hụkwara nkọcha n'anya, o wee bịakwute ya. Ngozi atọghịkwa ya ụtọ, o wee dị ya n'ebe ọ nọ. O yirikwara nkọcha dịka uwe mwụda ya, o wee baa n'ime ya dịka mmiri, baakwa n'ọkpụkpụ ya niile.
Ọ wụ ihe ọma. Nkọcha baanị mmadụ na uwe yiri ka ute eyi ngwe. O doshi yiri nkọcha baa n'ụmị ọkpụkpọ ya. Onye nke bekee gụgodi ya. Verse 18.
Yes, that 18. He clothed himself with cursing as his coat. May it soak into his body like water, like oil into his bones.
Ọwụ ihe ọma. Ebugidere mmadụ ọnụ ka ugbu a yirizie ka gịnị akwa. From akwa ọ bụrụzie ihe ọba agaghị n'ime ahụ. From there o shizie na flesh bazie n'ọkpụkpọ. Ọ bụrụ ihe iji ọnụ kwute. Ọ bụrụ ihe iji obi ọjọọ mete. Ọ bụkwa n'ihe ka ụmụ m ọka mma na ọ mmadụ na-achọ okwu gị onwe ya emekwala gịnị achọla mmadụ. Mmadụ chọta na ọ ga-ama na Chineke mụ anya. Onye Igbo gụwa ka m nwee ike round off.
Yes, that 19. Ya dịrị ya ka uwe o ji kpuchie onwe ya, ya bụrụkwa akpụkpọ ụkwụ o ji kee ụkwụ mgbe niile. Nke a bụ ụgwọ ọrụ nke ndị na-emegide m, nke na-esi n'aka Jehova bịa. Ọ bụkwa ụgwọ ọrụ nke ndị na-ekwu ihe ọjọọ megide mkpụrụ obi m.
Gwokwukwa ya ọzọ nwa m.
19.
Ụmụchuwa ụlọ na-ege. God, kwee mgbe ha.
19. Ya dịrị ya ka uwe o ji kpuchie onwe ya, ya bụrụkwa akpụkpọ ụkwụ o ji kee ụkwụ mgbe niile. Nke a bụ ụgwọ ọrụ nke ndị na-emegide m, nke na-esi n'aka Jehova bịa. Ọ bụkwa ụgwọ ọrụ nke ndị na-ekwu ihe ọjọọ megide mkpụrụ obi.
Ụmụ m, onye na-achụ onye na-anaghị achụ anọ in trouble. Continue, nwa m. 21.
Ma gị onwe gị, Jehova, bụ Onyenwe anyị, kwee ka mụ na imekọọ n'ihi aha gị, n'ihi na ebere gị dị mma, napụta m. N'ihi na onye wedara n'ala na ogbenye ka m bụ. Adụpụwokwa mkpụrụ obi m n'ime m, dịka onyinyo mgbe ọ na-esetịpụ onwe ya site n'ọdịda anyanwụ, otu a ka m laworo. Adụpụwo m dịka igurube.
Very good. Bido na 26. Ụmụ ngwa kwụọ na ọtọ emechiwo gị okwu m. Bido na 26.
Yes, 26. Nyere m aka, Jehova Chineke.
Ụnọ na-ege. Ọ bụrụ na ọ na-ekwu, na-eclaim ya n'onwe m. Ọ bụ ekpere ka o gbega. And onye unu niile nweriri onye na-enweghị onye iro ebe a. Ọ ga-eshi na famili unu, oshi na obodo unu, oshi na ụlọ ọrụ. Dowe aka gị ọcha ka ọ bụrụ ya na-achọ m. Ọ mgbe ọ ga-ama ụdị Chineke ị na-ekpe ekpere. So ọ bụ ekpere ka onye abaa.
26. Nyere m aka, Jehova Chineke m. Zọpụta m dịka ebere gị si dị, ka ha marakwa na aka gị ka nke a bụ.
Amen. Ka ha mara na aka gị ka nke a bụ. But continue, nwa m.
Yes, Daddy.
28.
Ndị ahụ ga-akọcha, ma gị onwe gị na-agọzi.
Amen. Ọ ihe m ji emechi okwu m. Gụtọpụ ya, nwa m.
Yes, Daddy. 28. Ndị ahụ ga-akọcha, ma gị onwe gị na-agọzi. Ha ebiliwo, ihere wee mee ha, ma oru gị na-aṅụrị.
Continue. Akwa nwere agwụ nna agwụ na ọ na-asọ anyị, ọ na. Continue, nwa m. Bido
28. Ndị ahụ ga-akọcha, ma gị onwe gị na-agọzi. Ha ebiliwo, ihere wee mee ha, ma oru gị ga-aṅụrị. Ndị na-emegide m ga-eyiri ọnọdụ ihere dịka uwe. Ha ga-ewerekwa ihere ha kpuchie onwe ha dịka uwe mwụda.
Ọ bụrụ na Chineke nye mmeri, gịnị ka ọ ga-emere Almighty? 30.
M ga-ewere ọnụ m kelee Jehova nke ukwuu. Ee, n'etiti ọtụtụ mmadụ ka m ga-eto ya, n'ihi na ọ ga-eguzo n'aka nri nke ogbenye. Ịzọpụta ya n'aka ndị na-ekpe mkpụrụ obi ya ikpe.
Nwa m, guzie 31. Ụmụ m, ọtụ n'ime unu a na-ebu unu agha. And nke eburu unu 2023 ka nkụ. But ọ hụ unu ka m na-agwa, ụjọ atụla. Nwa m ji so ụjọ atụla, gee ntị. Gụọ 30-31.
Yes, 30. M ga-ewere ọnụ m kelee Jehova nke ukwuu. Ee, n'etiti ọtụtụ mmadụ ka m ga-eto ya. N'ihi na ọ ga-eguzo n'aka nri nke ogbenye, ịzọpụta ya n'aka ndị na-ekpe mkpụrụ obi ya ikpe.
31, go 31.
N'ihi na ọ ga-eguzo n'aka nri nke ogbenye, ịzọpụta ya n'aka ndị na-ekpe mkpụrụ obi ya ikpe.
Onye oyibo ngwa. Ụmụ m, are you with me? Anya agosigo e. Beto nwụ, ebe m chọrọ nwụ. Ka unu hụ punishment dịrị ndị a. Nwa m, bido na verse 16. Onye oyibo.
16.
Ụmụ m, ndị ahụ na-adịghị nọrọ n'ala, ekwusiwago m.
16. For he did not remember to show kindness, but pursued the poor and needy, and the brokenhearted to their death. He loved to curse, let curses come on him. He did not like blessing, may it be far from him. He clothed himself with cursing as his coat. May it soak into his body like water, like oil into his bones. May it be like a garment which he wraps around him, like a belt with which he daily guards himself. May this be the reward of my accusers from the Lord, of those who speak evil against my life. But thou, O God, my Lord, deal on my behalf for thy name's sake, because thy steadfast love is good, deliver me. For I am poor and needy, and my heart is stricken within me.
26.
Help me, O Lord my God, save me according to thy steadfast love. Let them know that this is thy hand, thou, O Lord, hast done it. Let them curse, but do thou bless.
Amen. Ọmụmụ ọmụbụ ị ga na-agba, oo? Azọwala ụtọ ka ndị mmadụ hụ gị gịnị? N'anya, ya mere discipline ga-eji nọ na this church. Azọwala ụtọ ka ndị mmadụ hụ n'anya. Emezili otu ahụ. Betu nwa mbọ ka gị na Jehova na-adị na mma. Onye ọma Chieke ọma. Ọ na-asụ Chukwu ka ndị ahụ na-abụghị ya gịnị? Ọnụ ka ha na-eme gịnị na-akọcha maka Jehova na-eme gịnị na-agọzie. Onye ama Chineke ọ na-ekpere. Let them curse. Lord, may you bless me. May you continue blessing me. Let them continue cursing me. Ka ọ ghara ịbụ onye iro ngwa ụka ma ọ gwa ofu ihe gị obi gbawa anụ. Ị na-ebegharị akwa. And onye iro mara na ihe ọ na-eme gị na-ewute m, ọ na-eme m. Ọ bụghị eziokwu. Taa, aha Brutus and Julius Caesar. Elee ka aka anụ? Ọkwa Julius Caesar. Ma Brutus wee ezigbo enyi. Mgbe ọ na-abịa ista bịa kwọsị even you, Brutus. Anaghị anụ ka ma aha Brutus taa. Ihe ọjọọ emeghị gịnị adịghị mma. Bible sị na Proverbs 3, achọla mmadụ okwu ma ọ bụrụ na onwe ihe ọjọọ mere. Lee ihe na-eso ndị a. Ọ gụrụ onye Anglican, wụrụ onye CMS, wụrụ onye Father, church ọbụla onye na-aga, ọ ga-enwe ihe o mere nha pịa, e nwere freedom of worship. Ụfọdụ na-apụ ọ na church, obi na-agbawa ha. When come mind na their business, ụmụ m, ụmụ na-enwe time ugbu ịma ihe ndị Anglican na-eme. Ma ha mere ihe connect, eh? You wait time, because anyị emere be kind them. Onye ọbụla na-esogharị ṅụ out of wickedness and jealousy. Maka ọ ma na ị karịrị ya. Ọ ihe ha ji amonitọ. O nwezi ihe i kwuru ha twistie. O nwee ihe i kwuru ha agaghị epik ihe dị mma na ha ga-atụọ ihe a ga-eji pollute obi ndị mmadụ. But they can never pollute any person's heart ebe m nọ. Onye ọbụla apolutere ụkwa ndị ọ dị ka ha. Ndị ahụ n'ụbụ ndị nọ na Proverbs 17 ọ sị na ajọ mmadụ na-ege ihe ajọ mmadụ ibe na-eme gịnị. 1 John chapter 4 from verse 1-8 sị ha na-ekwu okwu ụwa na-aṅa ha ntị n'ihi na ndị ahụ bụ ndị nke gịnị ndị ụwa. But anyị bụ ndị nke Chukwu ụwa agaghị ege anyị ntị. Jisi na ike ụmụ m. Claim one the blessings of God. And onye nke oyibo ngwa gụtọpụ before m kpere ha ekpere. Verse 28.
Let them curse, but do thou bless. Let my assailants be put to shame. May thy servant be glad. May my accusers be clothed with dishonor. May they be wrapped in their own shame as in a mantle. 30. With my mouth I will give great thanks to the Lord. I will praise him in the midst of the throng. For he stands at the right hand of the needy to save him from those who condemn him to death.
Amen. Jishini ikomo. Una lose the hope. And unu mana chine for wickedness na abo banowa. Owo ya. And chine for ihe ojo na emegen na aboba. But I lose the hope. Watch and pray. Me ihe kwesiri me hapụrụ Chukwu nke fọdụrụ. Nwagodo onye mere ihe ọma ji ihe ọjọọ na-akwụ ụgwọ ekwuhiela ọnụ. Jehova will surely reward you. Chineke anaghị eji ụgwọ. But ihe mma n'ụwa a bụ na Bible kwuru ya na the book of Isaiah. Ọkwa n'ihe m ji emechie. Ọ sị gị gwa onye ezi omume na ọ ga-eme gịnị? Ma onye na-emebi iwu na ihe ọ sọrọ eme na ọ gaghị eme gịnị? Ọ gaghị adị ya n'ama. And ọ bịakwa na Isaiah ọsọ, tell the wicked, ọ sị, there is no peace for the wicked. Says onye? Says the Lord. Ọ Jehova kwurie. Ha bụ ihe ụfọdụ na-amacha anyị ka ha dị happy. Ma online na-asụkwa agbara ọsọ aga ọma ya. The joy of God a na-ama ya ama, ọ na-adị permanent. Ọ naghị look artificial. But ịhụrụ ọṅụ mmadụ na-afọ ọsọ onwe, o postugodo onwe na Facebook, ihu ya ga-eji ṅụ na ọ gbagori, but n'ime ọ dị frustrated. Onye nwere ntị nị ya nọ. But ihe m ji emechi okwu m na-agwakwanụ ma ndị chọrọ ideport mmadụ, onye na-egwu olu n'ime ka ọ ga-adaba. Onye na-eme stone na-eme okwute kugbuo mmadụ, ya ka ọ ga-eche ata kugbuo. And the Bible says, onye na-enye achị mmadụ ihe ọjọọ na ihe ọma ọ na-eme, ihe ọjọọ agaghị hapụ n'ụlọ. And the Bible kuzie na Proverbs 17, verse 15, onye na-ahụ onye ikpe mara si ikpe amaghị ya, onye aka dị ọcha si ikpe mara ha abụọ wụ ihe arụ n'anya onye nwanyị. And then Bible say, onye na-emislead onye aka dị ọcha ga-adaba n'olulu nke gịnị? Aka. Nọdụ n'otu sọrọ unu m ekpere unu ekpere. Ụmụ m, keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Chim, ụwa ajọkwuone njọ. Yes, e nwere improvement na technology, but wickedness na-eme increase. Partiality na-eme increase, mmegide na-eme increase, hatred na-eme increase. But ọ nọkwa oge nke Christ. Ma ị nọnyere ndị m, e kuruwo ụmụ m niile gbakọ ahụ. Anya ha pụkwara ebe ha nọ. Ọgwụ na ngwa ọgụ, ngwa agha dị Kingdom of Darkness kwakọrọ iji megide ndị gị, kpọrọ ha ncha, destroy aha n'aha Jesus. Ndị kwa na-plan ihe a ga-eji megide ha, bilie n'oche eze bịa lụọra ha ọgụ. Ka ndị mmadụ mata na ị bụ God of Justice. In the name of Jesus. Ogwe na nwa ọbụla mmụọ jealousy nọ n'ime mmụọ, mkpụrụ wickedness nọ n'ime mmụọ, mkpụrụ ọbụla nke ekwensu kiri n'ime onye ọbụla bụ mkpụrụ nwere aka mfu ochie m. Ihe ọjọọ ahụ ekwensu tiri gbaa ha dum ọkụ n'aha Jizọs. Bịa were aka gị lụọrọ anyị ọgụ. Ka ndị iro anyị mata na Chineke dị ndụ ka anyị na-ekpere. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Ọ bụ m ka ikwu unu ka mara. Ọmụm Jehova gọzie unu debe unu. Jehova meri aka ọmụkwasị unu. Jehova mekwara unu amara. Jehova biliri ya n'arụ unu. Nye unu udo. N'aha Jesus Christ bụ onye nwanyị. Thank you, Father. In Jesus' name. Mụ na mepe anya ụmụ m.